La 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 la.
We all need love, we all need affection, and the way that you're looking at me, I can feel a connection. Unani bamba baby, kwanza navochekecha, kinywaji kwa mkono na kibeti kwa bega. Just a crazy madam wanapenda do na matalipi ya tunazo drama. Ya dunia ni mengi sana, no commitment mama. So nipe nafasi, nikupe mapenzi yangu ya kiluya.
Hallelujah, oh,
we all love. Nakupenda, tena nina imani sana. Ushanitega,
ushanitega, we all need someone.
Nakupenda, tena nina imani sana. Ushanitega, ushanitega, so make love to me.
No, 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 no,
unconditionally,
no,
babe. Unconditionally, babe. Make love to me. Unconditionally, babe. Unconditionally, babe.
Wakuishi na yeye. Pata vijana takufa mapema, magonjwa yameja. Jina langu wani, sasa lazima nile. Nikikosa kula na wendo chakula, ntakonda mazima. And I believe nitakuwa na wewe mwanzo mpaka mwisho. And I believe,
baby,
yeah.
We all in love. Ushanitega, so make love to me,
yeah. Make love to me.
Unconditionally, babe. Unconditionally, babe. Make love to me,
hey.
Unconditionally, babe. Unconditionally, babe. We only love.
Chimani loves
the kupenda. Tena nina imani sana.
What's mine?
Ushanitega, ushanitega, we only love.
Tanzania, Kenya,
Umaye.
Kigali,
Umaye.
Bujumbura,
Umaye.
Kampala,
Umaye.
Kinshasa,
Umaye.
Hey yo,
Umaye.
Dar es Salaam, Dar es Salaam. This is our Kiwa, South Zone. Okay, Kenta, Kinoi, Kinoi, Kutoka, Nairobi.
We all need love, we all need affection, and the way that you're looking at me, I can feel a connection. Unani bamba baby, kwanza navochekecha, kinywaji kwa mkono na kibeti kwa bega. Just a crazy madam wanapenda do na matalipi ya tunazo drama. Ya dunia ni mengi sana, no commitment mama. So nipe nafasi, nikupe mapenzi yangu ya kiluya.
Hallelujah,
oh, we all love. Nakupenda, tena nina imani sana. Ushanitega,
ushanitega, we all need someone.
Nakupenda, tena nina imani sana. Ushanitega, ushanitega, so make love to me.
No, 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 no,
unconditionally, babe. Unconditionally, babe. Make love to me.
need a wife wakuishi na yeye. Pata vijana utakufa mapema magonjwa yameja. Jina langu wani sasa lazima nile. Nikikosa kula na wendo chakula ntakonda mazima. And I believe nitakuwa na wewe mwanzo mpaka mwisho. And I believe
baby,
yeah,
we all need love. Janiteka, so make love to me,
yeah. Make love to
unconditionally,
me.
Babe. Oh. Unconditionally, babe.
Unconditionally,
make love to me. Nakupenda, tena nina imani sana. Ushaniteka, ushaniteka, make love to me. Yeah, yeah,
unconditionally,
baby, unconditionally, baby, make love to me. Yeah, 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 unconditionally, baby. East Africa,
Umaye.
Tanzania, Kenya,
Umaye.
Kigali,
Umaye.
Bujumbura,
Umaye.
Kampala,
Umaye.
Kinshasa,
Umaye.